mani na shilonda. Kuhawa show wa wafana na break up. Baby na kseketa when I wake up. Loko ni kseketa ntela ninga chana. Over and over again and again. Over and over again and again. Mbila wa wangari na shilonda. Kuhawa show wa wafana na break up.
Love was just like a fairy tale. I don't know what the girl was afraid. And if I was certain, if I chincha chincha, let's a player. But now it's on the cup, on the lava break up. When sleeping bed, down it is all a breakfast. Come by na kaina, sit like it's not the haters. That is all I'm loving. Your smile, your eyes, na kumisa. Your lips, your kiss, on another level. I still don't believe, I just lost an angel. I was really in a small heaven.
Mbila wa wangari na shilonda. Kuhawa show wa wafana na break up. Baby na kseketa when I wake up. Loko ni kseketa ntela ninga chana. Over and over again and again. Over and over again and again. Mbila wa wangari na shilonda. Kuhawa show wa wafana na break up. Impela vele sulu saela. Amarandwina niloela. Mbila wa wangari na shilonda. Mfuka ambala na shivunda. Nitunduka tetelo kuitangana. Baby maboko ikumana. Nikuwana uru kilo ini tutumela. Mfuka iambala minururumela. Amina busika nkutina kutela. Kozi naknira. Mbila mina baby aplira. Mbila wa wangari na shilonda. Kuhawa show wa fana na break up. Baby na kseketa when I wake up. Loko ni kseketa ntela ninga chana. Over and over again and again.